esanyu nalijja mu gwe wankyusa nulinga sinna kufuna saali nti wannuŋŋamya ne sibula mu nzikiza era olwazi kwe nnyimirira mu kaseera k'obuseerezi neebuuza kye ndifuuka bw'olibondese omutima ne gunnuma ng'aguwonyondesewo kankukuume yadde kiro nemusana natambula kazibe ngambo sikyuke sirina busobozi kwesonyiwa
tutagule buli lwobeera nange manya mbanyumirwa kebe mbuyaga nga woolinze sikankana
kankukuume yadde kiro